Yeah. Unajua bwana, huu wimbo Ben Paul alinipa. Ilikuwa ni moja ya ndoto zangu kuimba na Ben Paul kabla sijatoka. Na alivyonizawadia huu wimbo, nilifurahi sana. Lakini leo najua hayuko hapa ila yuko ananiangalia. So kwa hiyo nadhani nitachagua kati ya watu wangu wa band. Sasa sijui nichague nani. Wow. Aisee wamependeza. Ila mimi napenda sana Rasta. Napenda sana Rasta. Piga kelele kwa Dani yake. Piga kelele kwa Dani yake wewe. Hey, karibu sana Dani. Hey.
Naona raha, nimepata furaha maishani. Na kila saa naona nuru iking'ara moyoni. Kama watu walidhani hatutadumu pendoni, tazama leo watu wana vichwa waina machini.
Of course this love was meant to be,
to be.
The meaning will be your baby,
oh, baby.
The sun you took alone back in a me, daima na me. Cause this love was meant to be, I will be your baby. The fun you took alone back in a me, daima na me.
Only about you.
Una rangi ya kipeke, baby.
Tulia kwangu.
Bustani yangu ing'ae siku zote.
And it's only about you, baby.
Una rangi ya kipeke, baby.
Tulia kwangu.
Honestly, never see the man in my soul. Of course, this love was meant to be. The meaning will be your baby. The final took a long back in a me. Daima, Nami. Cause this love was meant to be. The meaning will be your baby. The final took a long back in a me. Daima, Nami. Something about you. Daniel, ladies and gentlemen.